Enquête na kina dande studio kalangu eden gondi yamde joyi mintaji sapo joyi woni ko victory kibaruji med e fulfulde ko min Omar Hamma janganta anden sapo e gol lewru fevrier woni ko leydi adunaaru ngadi nyalande ittanande gam jande rewbe cukalo ende ko fi ngurda nimbe professeur kadi alzuma debbo joodi nodo no jangina universite jaado e powtiri halli na fakande nyalande nonni tata woni ko mbara ko directeur l'école gono tawa der mabbe jamma jena yade sappo lewru février ton der commune Guidansori région Maradi yere doni no syndicat janginobe ligotobe wi ngal kulal hulkini janginobe nonni yewtere meden pindido hande yatana haalo chadale ko nyaw coronavirus waddani jom en galleji nimbe lardube kanyundi woni ko kantete Kwari jamirte mo hande alkamise sapo e go lewru fevrier woni ko battu nyalande itenande leede adunaaru gam rewbe cukalo ndoy do jande burda nimbe dum do fudda kenan tabintine illinder dubuji naji didi e sapo e joyi yaade fedde leede adunaaru witende Nations Unies koro majjundi woni waddude rewbe cukalo ndoy der lawol waddude jande do fi burda nimbe yerno professeur kadi alzuma joddi nodo no jangina Université Diado Poturwi Railato Sumana
Do sigila golle dental amingal no dermu wadango ikko dewo tindinoje gan hokka sembe do jande hisabu no min gaddire dun hitane dubi uginaagi di sappo e joyi e hitane dubi uginaagi di sappo e jeetati min gadi hawrindeji ko min gadani ikko dewo gonkoy no janga der lycée der jangirde mawde tati he der wuro tilabiri do be kokka sembe e jande do fi gurnam himbe e kulle jaman no jaadira e mabbe worbe gonno jangira dum minen sini wadu godum der redu leddin fu deni bawde hebama mi janginana ko watta dubi chapande tati e joy der jangirde universite bangere jande do fi gurnam himbe natul an der no kurden waranden handen jehol yeso hebama sanne do fi gurnai
nanni biya nimbe tato kambe woni ko wara ko Ibrahim Isiaka directeur école Guidan Gaza der commune Guidansori département Guidaruji région Maradi no tawa der mabbe be dumbara kenana jena yade sappo lewru février mbien yade to bibbe bombe jogibe kaborde be anda ka fuma eno yeruna secrétaire général syndicat janginobe ligotobe sina sebo maradi wi barol directeur l'école waddi kulal mangal yade to janginobe tawade der gure kerude leddi Nigeria sani magaji farsante nani koy Mohamed Maman ilu marati
hippiterde wada kana farayande sappo jemma jaadimin no joddi e higiraabe mum bibbe wurobe tato hadde juululde bibbe jara shayi mabbe himbe nayagon gondo popproje saybe fondi warde e mabbe holliri popproje mabbe jaadimin on wi jaadira e mun mi holaki popproje de say o rofi won mo dogga fadde ba tato ben don taggata are shayi mabbe bandigi din fuddi no fellabe e malfaaji jaadimin baradon o wodan dubi chapande tati gada hippitere wadana de tefi min kiba fama to jaadiraabe amin gombe do keri leedi din be fu be kollimin ko fi o ummini hakkiloji mabbe gambe mursi goto der jaadiraabe mabbe dum wadi minen horebe pelle janginobe minen jancha fi bondo gada do
ignoble e odieux
nanne fahande der jamma jeetati yade jene leru fevrier non cukale del jango e lycée gon warama der commune Sarkin yamma fahande le région Maradi dom dono nimbe bombe non jogide kaborde kambe ngadi o bononda tefube nata der baade dem yeru no mer on faminiri holli du o wi rafi kejoran hakkilo fukingo gon hani nimbe fu kor hakkiloji mudum e majum yeru no Ali Adamu wir Mohamed Mama e telephone
Hecci kenga wadi jango lisegom barado. Do sarki yama uwoni omo janga. Wakati betimino eto jande mape. Den o umi o yehi wuro mape damani komin kibiri. Jama o yotiton ama gada mun setanon. Bombe gongari der bade mape sankitipe. Kankudu wakati o yarotono kogol bade mape fa o dogga den o fida. Gomnati no hebaude mu ama fila bombe be nuhulgini. Himbe nukani hakiladi. Illa be gii muholnaki gom. Do ko yaa be kalana ardibe ben gan dum anda no wadi bombe beedu himbe goodi der ci e cappotobe neddo to yehi fu dundu woni sadorna da filla o
seni sudu hawjindo filla cubaaki leydi fuddi jaarol gineji woteji der leydi dim mbiyen ko wote lawal didabal ko tefude latade horejo leydi dum mbiyen di illujon do reziyoji jetati dim tati fu gineji mudun jarama wodi du yeru no meter isiaka suna ore yesudu seni o halire labi fu kandi hojama ko hado ita faddu ndeji woteji ternan fuda ahmed yewtidi amako
do seni ko haja fu gan woteji di enda haurama habamadu fa yare da redu leji region yiji tati kan en kai ko mu en jarama joni region yiji joy Syria yarane de arede der arede du ankir jordo o endan kanni woni hejore kanko du miden he bawde amin fu ko watta o hebo o heja ada yara ondu no hore mu joni ni no wodi loreji dindadi di kokke lawol wurtade tan kedi min gadi du e lawol gol fa handen sigile yilaru de redu leedi dara no golle den endan gadira gan tabbintinde ko huune fu jaccay demin gi ito jaccere wadi du sai min duro hebane mo sola ko watta du fa handen woteji di endan gadire jam e se der yilaru amin dum en pirtan ko e himbe do nyaw coronavirus e rabum gan nyawno barow ne
ko fudda der lawal ballaga fedde leede tuba ko be golleji gadol lawal bedda zender yaade tanutu no antam fadde wakati mo hejana on warode lei juin dubu jinaaji didi e no gay garo yerno directeur kajido filla nyibdiji gomnanti mawdi e golleji wiri mo region zender mbien duni o wi illujon lawol johol zender bagaji soraz kay hantama lawol didabo goldo no woni e hore mu e hantede siraji ibra nani koy mustafa mamansan ila zender
les travaux de zender tanut
golle beddol tanut zender feccere mu arander timminama feccere didabere golle bagari yade soraz war tanut kandu no e hore mu golle dedu no mile ko yade bato lewru juin fu tawan de timminama denne minen e company kebude golle de endan min tittin kintino ko watta yaha warta do beddol golle endan tabbita handen deba ko watta kiloji joy na jeegom golle mun ni kuri to lewru dudu wata fu tawam min timmini golle den oro jonkay gollo pamaro e gadol daluji ni
en ko tanto en der region tilaberi to durobe tawabe der sobirde tilaberi no tawda chadale kan woni rafike jorande nago leyno kuje godde to dabbaji mabbe pelle murtube ngarta mbujja di dileda yero donino mohammed almansour secrétaire général dental pelle durobe on faminere o wi pelle mballobe e gomnanti no hani mballa be en kinno wodi doibe kani hebanede mballa gaji ko watta tawe be egoy der no kuje de mohammed almansour nani ko wi adama dawaki
nous sommes dans des zones où
der chakantaraje to himbe tawra kaborde no jahano garta handen kan dermu himbe tawa dundu wonno wada ko bombe be no bara durobe egga hodabe tawabe der chakantaraje no wodi kie de himbe mu en peri dilli gam bombe be endan garta no jaba jakka he mabbe misali kie chakantaraje tera kolman e ayuru durobe egga hodabe bedu e remobe chakantaraje de endan tilay mu en non pera ga hisude sarri bombe be endan dundu sabi jati ko handen de en dari ibe tawa takkul kubere tilberi sanne komi andani kan woni gomnati e pelle balliroje no waddan himbe be enda balla ibe gadane foraz be keba diyan ibe gaddane du nyamdu joni ko hani kan woni himbe ko en pirte ko watta jonde lobbere hebu ceka durobe e remobe cekan tarare de kan kambe kauti no kuje
hetande hekande wadobe golleji gattol albacce der birnin konni ngalano belti fey seda alla en bien chamol cede sakuji albacce sakuru sonetenodo ujunaji jegom hande horrama budi ujunaji didi dom do yero no bietedo salisu may ambassade goto tawade nder komiti kawjido fila choggo albacce on holliri o wi hunde non ko lati alla albacce gattade nokko fona asuman arzika yewtidi amako
gameda bayani
do ko ƴewata fille albacce sayni bi'en alla hoynu wadda moƴƴere der fi on gan balden deto sakurdun wala na ujine jeego de handen do burta uginaage didi to iyago yeso neddo anda ko alla watta gan non fi albacce wontiri nandana hano ciede nera kan ngabbata wakkati jugon jippo deni ƴewama dun duduno gan leydi nigeria wadda burkina wadda ko leydi dindona ni to min gadi sa'a ni woni albacce amin no seedi e gere do del leydi konni minen keba himbe no gara no cuda dum fi on waddi sadarma gan no wodi nyamobe nyamane fadde albacce de wurtoto gaddo sa'a on kan non de sonni albacce mu hetta sakuru gawru worru yara wuro
ma Allah yarhamu yasiri
bien ba ko nyibdiji kewdi no tawa do filla labale misali akalaji to mburiji njopeten del gallure duucinde no hedditi e tunnude fayinda yeruno mawdo sarusi kawji do filla labal der meri on wiri meri on hoji labi fu kanudi gam hebande o fi mosola mamman sani matiga nani ko Abdulaziz Dayoma
la ville de Dogonduchi e doté
bere Dogonduchi wadanaama to buri hawrete otti min gaddanaama du torkoji mo hidi hokkude hore mum der golle de endam fu no wawi warde hokke torko ko himbe gari du ko be kokka torkoji di endam ko sakiti sai min gi ko himbe be endam galano golla jeggi tani ko wadi be kokka torkoji di tawi du denno do Dogonduchi himbe garanno ekkitade no be gada ko kubeje mabbe tawenno labi joni ko min bayi wadude kanni woni warde hala radio hawrude himbe firta ko e mabbe
do na civilisation au niveau des quartiers
chati studio kalangu woni ko kettini don jage dan endam fa wodam yaade yeso seda kalay studio kalangu wadda mandeji kesi kasen ko holloto dum fa wodam walla dubi joy studio kalangu do tokkitaade yaadu leydi niger
sangarte yewtere meden pindilen bi e nyaaw coronavirus o tampini jom en baaleji kewdi fuudu yaade to nimbe lardube be buri gam wallude be nimbe du fedde leydi niger hawjinde nimbe lardube walliti jom en baadeji ujunere e keme dido hakkunde nyame yaade doso gineje han ko darta cellal kambe nyamdoji nani koruke yata Abdurrahman Famindom gam durwi didde basi ko nyaw coronavirus o waddi fedde leydi Niger hawjinde nimbe lardube do ballagaji pelle ballobe de leede duniyaaru waddi golleji kanjum waddi ko jom en baadeji ujunere e keme dido kebi wallitirede misali gineji ko darta cellal balli nyamdu yaru no Mohamed Umaru secrétaire didabo fedde hawjibe nimbe lardube der Niger wiri
nous avons
min cingi sigila wallirde be sigila mo mum be lildante cede du labi lildol cede jamani hande jo en bale du ujunere e keme dido kan en gaddante ballaka min jeddani be du nyamdu ko be lotoro e kan fudu ko be lamnira cekantarare mabbe rewbe tawrabe laru jogibe bale kan en ballam min buri hukkude sembe min balliran du nayebe tawrabe laru no garbina min ekkintini du fa hande wobbe der mabbe nyogol wada bavette nabi en cummode
la fabrication de bavette
Kadijatu Ahmadu Salifu no jodi dambugal no kure mudun to nyata imo tawa nder nimbe sappo hebbe ekkintinede do gadol sumreji ngol ekkintinol du fedde den kam sigili dum gam wallude be nimbe lardube e hamtude muraduji mu en le wakati ko nyaw coronavirus waddi faddunde e golleji mabbe bo wadi
irbor way minen gada minen sappo rewbe jena e gorko goto der balde didi kamin ekkiti gadol cumre irdedo minen bayi wadde kanji herme e laso der nyaloma irdido minen bayi wadde kanji kemi didi gelgi don sukabe no gada kanji do minen gada hano iri majji kemi tati yaade kemi nay der nyaloma goto to wallahi der gadol cumede min kebi nafaka uddo arande ni min galana minen sappo de joni dido gon de dakke he amin gam min galana masini jeego
ma machine iddunugo eres
e gadol sumreji ko wata keme nay der nyaloma fu kadijatu o chadale mudum wani e rafi sonude dum wodi du wana wakati fu dum satte
do to kibaruji mede fulfulde teli kirtato jam hirti